That shit crazy.
T-I-D-E-R-D. Take a D. Vile mi na feel sio kitu real, iningi na fine na sema biki. Na nikiwa mandom, chrome, mi usenzi ya dina saa home. So ini chrome, ama mandom, my teacher Calligraph Jones. Calligraph Jones, Calligraph Jones. Yeah, vile mi na feel sio kitu real, iningi na fine na sema biki. Na nikiwa mandom, chrome, mi usenzi ya dina saa home. So ini chrome, ama mandom, my teacher Calligraph Jones.
The most handsome boy in the bush, they call her Tiger D. Leo ako na muzi ya tamasha, if you see a witch card, do you see, don't say manyanga. Mopenzi dead ka kijiko ndani ya sufuria, mjaka na mkamba, black beauty kama filter ya fegi. Uchumi ya Kenya kwani kuna nini, niko free mode, kini check usiseme kitu. Manze tungoteane, salam salam hadi siku zingine. Leo ni leo sika sazile, kini check majuni ngote. Maybe unanijua misi kujui ka uko na uoga potea. Naenda majengo kupatana na meja, ule umoja wa kitambi, katambe katapata. Nimbebe duwe utusi manzi yangu kapanga, sisiki sisiki niko kamote.
Uko kamote.
Yeah, vile mina feel siyo kitu real, iningi na fine na sema biki. Na nikiwa mandom, chrome, mi usenzi ya dina saa home. So ini chrome, ama mandom, my teacher Calligraph Jones. Calligraph Jones,
Calligraph Jones.
Yeah, vile mina feel siyo kitu real, iningi na fine na sema biki. Na nikiwa mandom, chrome, mi usenzi ya dina saa home. So ini chrome, ama mandom, my teacher Calligraph Jones. Calligraph Jones,
Calligraph Jones.
Wanasema beats in a flow, mistari zimekaa mziki wakali. Nimepika pack mbili alafu nimesikia tua bro, kwa nini kikolo? Miushikisha kibongo from Congo, wanasema Colombo. Msupa mamu wa Brazili, dakika mbili kunieka fiti na mtoka magandi japa Vicente do. Apo nipo ndipo siko, Tiger D bila dili mnatania. Calligraph Jones, Mr. Chihuahua or Gary Yuki Tagawa, mi nimepagawa. Vile nafanya hata mna haya 0716561022. Bila besha na kufanya kima sutra, na vile mina feel, I say what?
Vile mina feel, siyo kitu real, iningi na fine na sema biki. Na nikiwa mandom, chrome, mi usenzi ya dina saa home. So ini chrome, ama mandom, my teacher Calligraph Jones.
Calligraph Jones,
Calligraph Jones. Vile mina feel, siyo kitu real, iningi na fine na sema biki. Na nikiwa mandom, chrome, mi usenzi ya dina saa home. So ini chrome, ama mandom, my teacher Calligraph Jones.
Calligraph Jones,
Calligraph Jones.